Ngiyamthanda yini? Ngiyamthanda umama wini? Kephi inkinga yodwa akakwazi ukumhlonipha. Ngiyamthanda yini? Ngiyamthanda umama wini? Kephi inkinga yodwa akakwazi ukumhlonipha. Angilahlanga abantwana futhi angisoze ngimlahle. Ngiyohlala ngimthanda yeyinkinga ngomama wini. Angilahlanga abantwana futhi angisoze ngimlahle. Ngiyohlala ngimthanda yeyinkinga ngomama wini. Ngiyamthanda wini, ngiyamthanda umama wini. Kephi inkinga yodwa akakwazi ukumhlonipha. Inhlonipho wena, inhlonipho wena, inhlonipho wena. Inhlonipho, 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 namangithandi bantabami ekangicabangela isidima sami. Ubona ngihlale enkupheni egoli, angithandi bantabami ngepangicabangela isidima sami. Ubona ngihlale enkupheni eThekwini, angithandi bantabami ngepangicabangela isidima sami. Inhlonipho, 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 inhlonipho.